ngane achithayo ucinwe umekeza ngiyokufalela inhlanhla ngane achithayo ucinwe umekeza ngiyokufalela inhlanhla iyokufalela inhlanhla iyokufalela inhlanhla iyokufalela inhlanhla ngane achithayo
I'm not afraid.